yali w'omusajja omulimi eyali alina ennimiro ye ng'alima mu ebirimo oyo n'atunda n'afuna lupiya ng'ebivaamu ebirungi ebyabitunda obufudde ab'ewaka bwe balya yafuba nnyo omusajja n'aloka naye ate abeekanga bali mu kulajana afaananako mubulizi oyabulira enjiri ewalala naye ab'omu nju ye yabavaako kubanga bo bamanyi empisa ze envundu mbulira ab'omu nju yo bakakasa ekigambo
ebifo byeffe oyalidda tunone atutwale wafe.